yeah, holy Gaza, Pondy, Swiss, Pondy, B. Might you remember this one again?
Special dedication to our grandfather, Wycliffe Masika Songwa. Rest in peace, Grandpa. We really loved you.
Under depression, depression, I'm under depression. 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 Depression, fungu la huzuni limetanda. Kilio cha uchungu cha sikika. Wetu tena tuna la ziada. Kwani baba Mungu ndiye amemwita. Yani kama soja, kama soja. Tumepigana mpaka mwisho, ila twakukosa, twakukosa. Faraja zako babu twazingoja. Yani kama soja, kama soja. Tumepigana mpaka mwisho, ila twakukosa, twakukosa. Faraja zako babu twazingoja. Leo mwendo umeumaliza, na vito mepigana. Eti mwendo umeumaliza, basi lala salama.
Let me sing lala, lala, lala salama babu.
Let me sing
lala, 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 lala salama daddy.
Let me sing
lala,
lala,
lala, lala salama rafiki.
Let me sing
lala,
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 lala salama I say.
Let me sing for you, sing for you. Kiwewe. Sing for you, sing for you. Upendo wako kwangu ulikuwa wa dhati. Sing for you, sing for you. Uondoka kwako leo kuna tupa kiwewe. Baba na boko na bosi balira, bali papa wakuleha waena. Babe chukuru bona ngali kwalira, ulikuka wakuleha waena. Chikomeli luno na nura huwa, chinduli ngali na nura huwa. Kama embe ngali na nura huwa, nekimiwa ngali na nura huwa. Simakuru wa bululu kalira, bona hone wale kwa yesi. Joni wanyonyi bona ho kalira, Leonard Juma yesi kalira. Alipapa wanda kela na nukangali, alipapa wanda kela na mise. Ike seso lile hamuna punyo, dije eso y deja una
premisa.
La 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 la
la la
la
la la salama babu.
Premisa.
La la
la la
la la
la la
la la salama daddy.
Premisa.
La la
la la
la la
la la
la la salama rafiki.
Premisa.
La la
la
la la la salama ise.
I safari umekuwa nasi, kia hidi tunakwenda mbali. Unemekatika tunjiani, babu meondoka tumavani. Kilio, oh kilio, upendo wako babu leo mie na ukosa. Kilio, oh kilio, faraja ulizo nipa siyafanya mina dota. Kilio, oh kilio, mawaidha kama yako nani atanipa. Kilio, oh kilio, upendo wako kwetu babu ulidhamiria. Yo,
jombo wangu kama Musa AB na John Mombasa wanavomtambua. Pia wamehuzunika sana kwa kifo cha babu, na bila kumsahau mamangu kakule Kakamega, Judith Naliaka, mtoto wake Editor na Senti. Wanasema wenyewe babu tulikupenda, ila Mola kakupenda zaidi. Pumzika kwa amani babu.
Let me sing la 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 salama babu.
Let me sing
la 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 salama daddy.
Let me sing
la 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 salama rafiki.
Let me sing
la 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 salama isi.
sizuri wakuleka The family ya ba msomi Unakualila Baje maibosi balila Balimoya vele kukusima Balimoya vele ni wakuchangisya Balimoya vele wakwa chingacho Nuno luno kuleka la nenano Kuhu Kuhu nora nene kuhu rosa Nye mwezi bali na anjala yae Wapetabu ah. Bayaya base Bali mili nende isau Alamo bali kuka kubanga na bunyali Andi kwa huyusha yae Kendela mwami